exclusive to Zayd Hype Mag.
Fine girl, it's a konyo konoko. Tetu chimini kechimone nkoloko. Kumuti machali koma kona loko. Attitude difficult, it's a chamuloko. And she love in the way that I'm holding it down. So she say she don't care if I'm taking her nuts. But I tell her, hold up, ufet chapo. Mami, ndili wako church.
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 You my chelekem.
Ndili wako church.
Wala busha banene.
Ndili wako church.
You my chelekem.
Ndili wako church.
Nali chinje mibele.
Ndili wako church.
The way you say you wanna do things to me, mona nambo no gugwa telavu pimpu pampumi. The way that you crossing your legs, mona wala lengesha na shide fishide musoko shimfumie. Efole nuki la fe yo inesenti, wala lenga tu sipende finisha renti. Efole njiteti oga kwa tinikenti.
As a teacher.
Awe mami wele mola pepa.
Mami you must be Delilah.
Say what?
Awele kampia mwaila.
Say what?
Mami the way that you move in your west, ama roundi roundi kwa tiri taila. Isi my mama warn me about him. I get you no weo, mami. Ati baso, nala machi been a fool. I don't know what you doing to me.
Fine girl, ita koni ukoloko. Tetu chimini kechimone nkoloko. Kumuti machali koma kona loko. Attitude difficult, it's a chamuloko. And she love in the way that I'm holding it down. So she say she don't care if I'm taking her nuts. But I tell her, hold up, ufet chapo. Mami, ndili wako church.
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 You my chelekem.
Ndili wako church.
Wala busha banene.
Ndili wako church.
You my chelekem.
Ndili wako church.
Nali chinje mibele.
Ndili wako church.
Mwele samone ni chimuntu mwapangile. Chikwadi bachi temputation ni chakulefi. Mweye solo nomba nendande shani nomba. Mfumie ni kolu inso na milomba. Na mwebo kuwamini kisha kuti mwapange chimuntu chasu. Kutika fimwe fintu ne shibatafi. Mpange ninga mwebo olo fem pale kofi.
Olo fem pale kofi.
Na nebo kabe kofi. Pali wakai ba mubai bon sale pofi.
Na ine sale pofi.
Isi my mama warn me about him again. Munga uja paja. Nala machi aine na fool. I don't know what I'm doing paja.
Fine girl ita koni ukoloko. Tetu chimini kechimone nkoloko. Kumuti machali koma kona loko. Attitude difficult, it's a chamuloko. And she love in the way that I'm holding it down. So she say she don't care if I'm taking her nuts. But I tell her, hold up, ufet chapo. Mami, ndili wako church.
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 You my chelekem.
Ndili wako church.
Wala busha banene.
Ndili wako church.
You my chelekem.
Ndili wako church.
Let me talk to my woman right quick.
Oke musu mabati tete achile webo. Mumfula tadi konadi na webo. Nadidi ya wanka kedio nadi muselo. Yuwa wanushishe na kamane kabelo. I know I got a thing for a thick as a yellow. Chigero na mahipu emutie ni vivelo. Bati bati meso siya kudia. Elo futi ya di bile tuna maketa ni. She got a big booty, but you're the real star. See that real beauty is always in the heart. And I will never sacrifice what we have for some booty. Abachi tefyo ni wakembo bambudi. I know about him. Magelo munga uja paja. So mami don't you worry, I got you. You got a good man.
Chapwa. Mami, ndili wako church.
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 You my chelekem.
Ndili wako church.
Wala busha banene.
Ndili wako church.
You my chelekem.
Ndili wako church.
Nali chinje mibele.
Ndili wako church.
On a serious note though, shout out to all the faithful Zambian men, it's not easy. Men of God.
One is
BK Music Promotion. Mind Boy.
Guap Music.
Spock Smiley.
Crim Yoda.
Gonna Masi me na bambi pa makitwa.
Choose it.
Fred Timutonga.
Mayoka.
Alpha Entertainment sold there every day.
Exclusive to Zayd Hype Mag.